See when I go out start talking good love for the God, you know. Plus, hey yo Vicky, let it go.
Pena, my skin in a touchy Rihanna. Pena, pena, no man a mina. Deka, miko miko no ni mwake. Kila kitu kiko beta. Wangu wana, pena, my skin in a touchy Rihanna. Pena, pena, no man a mina. Deka, miko miko no ni mwake. Kila kitu kiko beta. Imi nisi ananeta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha, ibilisi ananyeta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha.
Penda na sando mana mina deka deka deka. Mungu wangu anapenda deka penda deka. Anani penda na deka. Mungu wangu anapenda penda penda na sando mana mina deka deka deka. Mungu wangu anapenda deka penda deka. Anani penda na deka.
Mwita na come through. Mwana na msifu. Maombi anajibu.
Penda, penda, no mana mina, deka.